Yo, kayanda kango yukwairo katonda wengu kubaganda wa. Kuba mugore ya raziriwa. Mugore. Mugore nduri yo.
Anye ya raziriwa.
Nde kayanda zengu kiyomu.
Nde kayanda ba.
Yego mwogera kwa ya aliwa. Kayanda aliwa. Mbade tumulaba uwano. Yuka yanda aliwa.
Bamleke mangu.
Aliwa
yanone. Bamleke mangu.
Kaliyo mumumba yako. Abaganda bangu omuntu akwagalira omukazi kyokka nkitegedde kyakumanya musajja ye baganda bange kayanda mirange eri gwe maama ku bbali olujjuliro wano yasembera dda yanyeranga eri gye mindi ku bbali kati tekimugana kinywera wendi kayanda nze nziyako omukazi wange esente ezamuwasaffe tekulizo era njagala otuusegulire otuviire mu maka muno njagala ntegere nze ekinjozajoza kati oba ebikonde kaakano binyoke oba ngumye kaakano nozaake
kayanda kayanda mukama webyo byayogedde olinakyo ebyogerako kyonyonyole
njagala kumubuuza nange simbimani
nayumba atuukya mukama wange omuntu atayomba atalina kandu anakunyiriza kuja ekiwaya ebyo twasesa mbikola byona era kumaca ningenda muga iyo ninvayo ningenda mungu iyo bwenvayo ningenda nsawa uno omukyala wongera muyamba nimukoleraku emirimo yona nimukoleraku emirimo yona mukusalira n'okuyunja nabatuukayo buja okuyombe data
njagala ntegere ekyo ekinjogajoza njagala ntegere ekyo ekinjogayoza kayanda oliro otya busuwani yange oliro otya busuwani yange o
mureke nze mutu
abange ntuse nkutu
ngambye mbira ne maka gange kyenjogedde kyekyo tekigwamu
banange mugore bange otye munange mumaka muno nubeeramu nani mpolerezaako munange
bakugobye tolina gyolaga abantu temuyambika abaganda bange wano ogenda mu mirimu gyo omala myezi toze waka nze nerekerera kayanda wange yamanyise ku nnaku yange ye mukumi mu maka muno kayanda obanange ngenda sikulimbamu
webale nyo maama webalire ddala munange nyange nomboleleza katonda iri kuyimikisa katonda iri lubaganiya nyamirembe nimizimu ya burundi ikuwe n'obuwangazi
kyesaziiwo tekiddibwamu kati kyenjogera tekiddibwamu mpozi mutte abange mpozi ngatta
nonono kinekijakkola mpozi kayanda gwolaba otya sigonobawaniniyo
ndaga mugolagambye
nditowozimbawanmugolaga
yazimbawo nayagambye ndikungoba yituka
ubangungobye mu maka gaawe aa ubangungobye mu maka gaawe muno sokunsamimu musala gwange wano ngulimidde imyaka mwenda ubeera uba mu safaari zaawe uno omukyala wongera muyamba utunyu tiwali nga nze nduleeta mafuta yabuze nga nze nyaleeta sukaali tiwali nga nze nyisomba katunsasudeki mukama wange atejjukira mukama wange ntuno omukazi we yali tazaala naye era kayanda nze namuzaaza nsasudeki nsasula
njagala nekyate mukintegeze oba omwana getulina mu maka wano ng'omwana wa mupakasi njagala ekimanyi nze sizaali byo bizaalire zembeererawo
abaki kulonga tegukalike lowooza tumalire ddala okuyita kayanda atutangaazi by'omwana w'omu maka muno mwamulabye mutya
kayanda jangu omanyisi omwatulonda kulabirira bitundu bibeere bulungi njagala oyogere nga tolina kutya nanga bwe byajjeza mwana omumanyi bulungi mwana wo nakiyimba
ebyomwana nagiyimba mutali bunsibe mbimanyi naye muli bunsibe sibimanyi
nitemikongejjaogera
amazima ndi munsibe nze muntu okwogera amazima siwali dakiika amaana abakyala nawundabiddeku nemyaka 15 nayagala mukama towawulira mbyogera amanyi sirina olugambo walasi waffe wamahuliriza walasi waffe namwe muwulire abaliwo mwena
nawe n'abakyaluulire wama uno yangamba mugole wange ntuwijja okuzaala byamulemata ayagala katagala ak'okuzaala azaala omwana era weeke nange namugamba tufayo maama katagala k'okuzaala ngaalina kayanda era n'akaji waffe bulungi naye nitukola n'akalagaano lumwana asooka buwakayanda ate n'adirira abeera bamwami n'uwo nagihimba ne mwana wange kuba wano ngenda bulundi nga mutwala nagihimba mwana wange mazima yagatonda mwizuru yerindi namba yo yija kudako nakedde ku mmakya mutuni ekawolo atwale kabiika agenda aziike basanze mu kkoliini nga beekyakalira aa sibakutte nafiya ala sitonkwanande kanzita omuntu wakirika mukube mwasa ennuuni akwagalira omukazi ng'aba mujoozi bw'aba tannafa gwe toba na mirembe baganda bange kyekigudde ku kyalo kyaffe bananga abakazi mutamusenge wano mukakayanzi mukamukaabya atabukidde kayanda ate naawe ogenze kutabukira deeva w'abantu bananga abakazi bamubaddesi ebanno gwamunyadde omunyazi tosobola nakunyonyola kaki awo baala sikalina byasalawo nze kamwase kamukonekone
amo walasa omwana oyalimba tetubadde mukubo tukakuziika enyota nenumaze kwekugamba tugule ku soda okweweza mukoliini ebaddeyo naye abava okuziika bandi nkwaza yafiyanze nenjigaana kubanga yali tenasika tulaiva yapawaki oyo okunvuganga
amaayikaana mukulimba nnyo mukyala wawako muwolya tulaiva lwaki tiyevuga atayina mikono gye abaako gyalaga muwezi mutwala ate naawe mukaabya mukino olimba nnyo oleka otya ozaala omwaka mulamba lwaki kayanga taatulijjule
bembeza
abakazi omanyi nakuno enakuma obukumwange bwenkambwe